Jia Wanena TV on Jia
Sino mnyonge si delay kama echo Konde gang atetewi baba level Staki tuzo masaka wa Sacramento Shajitoa sadaka Sacramento Ambrebo Lebo gani kutuwa mnasaini mazombi Kupelekeshwa puta kama ngondi Mtawekwa sana bondi Unju bado fresh kweja mic fight Tight like virginity My guy Why lie wala sioni haja yako brack nigga Mkitaja majango msinsa wa taktika I'm in tact with ya Teacher the black preacher Na iyo vocal ya romanza I don't fuck with ya Nando kwanza nime pafundika Game tough leo patachi mbika Nime kasirika Mnangea mwele weki mmegafirika Api kusu hao watu fake nime safirisha Nimesha zika mtu wako mind nimesha fika Amweze tena ku rhyme design nimesha shika Baya Oya mo plus mcheki papaya JCB mguse chumu mcheki na kaya Cheki na kaya so familia uje na kaya Muziki mnene subiri goncha unge mawaya Marapa ni miraka ya kuchovia Wamevamia chaka zina waka karivova Na spray body over Mari dadi mari doda kari yali ndani shoga Askari gani mwoga Tanesku kentania esku Na wapa ngumu kumeza so fine ni testful Yukwani huna mizuka no fans wana tape you They shoot Na miss now tena kwa day 2 Rebirth ya binunuki na daily ni debut Hizi so akili mnemba we pimbi welewi tu Kipindi una play fool Do mimi na train troops Genero akikosi kazi you know my gang crew Numbers don't lie Even hips don't lie Roma Acha ulagai na kujona spy kai informa A flow chindo naeza sema kai California Wakazi mpe marifa huko so kibama ilimoja Tusha kuchoka naezo newspaper headlines Show yako kipanda stage kwangu bedtime Kelele mingi na kumute neka red wine UB40 revival kuamsha dead minds Yeah, ndoto zangu wazina deadline Above the law na vukaga na red light Yeah, mipango ni kuishi great life Mina wanangu weekend bitch kuwave kite Flow hizi maboya Kamwe hamwezi bite Na meno yenu ya maziwa watu wa cake slice Biashara yenyewe fremu ya chupi Na bado ruti za uturuki ya zikauki Na tuona mandusti mnajidai mejipata Mapusti mezeni kamusi ndo mtaminyaka Na nikayataka ni huyo goncha Mori kama DMX New York Yonkers In fact I'm the reason why you go bonkers You're on the wrong time nigga you no monster Na uwa kana toka murder ink G Usisahau codes Leonardo da Vinci Underground king bling zede pimp C Marathon continue rest in peace nigga Nipsey Tabaki kwa one of the best rap figures The rock Marcella sa world of rock divas The return of the mommy geezer Funga kaski HBC sa rap nigga